mapenzi maji masafi nyacheni na yanawa. Mana yamenifika, yamenifika hapa. Ingawa ntakona, nimelivia sawa. Mana kila dakika, ni wakiloni. Hata kama mapenzi maji masafi nyacheni na yanawa. Mana yamenifika, yamenifika hapa. Ingawa ntakona, nimelivia sawa. Mana kila dakika ni wakilioni. Kukikucha majuju na kesha kulilia penzi, hey. Kama kina loko sa mama, hey. Mama, hey. Apu shida sio heshima tu, hata wana mwingia wengi, hey. Mwenzenu kupenda shaka tatamae, tamae. Weache kabaki kuwa historia, japo sio kiro safi. Kaya nini kung'ang'ania biashara tena yenye hasara. Na wala sisemi nitakuchukia, japo moyo hautaki. Kaya nini kung'ang'ana ng'ang'ana, hey, inatosha. 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 Kusahau na imani mtasahau. Ihali so ya kudumu takusahau. Kama kukupinga zilishindikana, sawa sina chagu. Ana japo itanisumbua sumbua, itanikumbua umbua. Muchanga kwenye kitumbua tumbua, kwenye kitumbua tumbua. Weache ikabaki kuwa historia, japo siyo kiro safi. Kaya nini kung'ang'ania biashara tena yenye hasara. Na wala sisemi nitakuchukia, japo moyo hautaki. Kaya nini kung'ang'ana ng'ang'ana, hey, inatosha. Acha nipambane na hali yangu, inatosha. Mapleja kupenda kushuka basi, inatosha.
Navyo imba na pia navyo piga gita. Na una watu wamependeza, nyuso zao zimejaa furaha. Najua ujue leo hii kitatokea nini. Najua ujue leo hii nitakwambia nini, darling. I do this for you, this for you. 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 Wanapenda kukuona wewe ukiwa na furaha. Najua thamani na heshima yako pale unanifaa. Umenikamata, umenikamata. Hata Mungu we ni mzuri, you're so beautiful. Na Mungu kakujalia, hauna chembe ya kiburi. We ni msafi wa roho, I don't wanna let you go. I wanna marry you, girl, and nothing comes between us. I'm gonna give you my loving and make them wanna be us. I do this for you, this for you. I do this for you. This for you. I do this for you. This for you. I do this for you. This for you.
Wanapenda mungu na wewe wanafurahi. Najua thamani na heshima yako walionanifa.
Utajijua, oh mwaka utasina. Sulileta kunyanga, uka ukwe kunitisia. Unondoka, unondoka kama daradara zakari yako. Inatoka, inatoka adharani unanisusia. Uropoka, uropoka ama domora koshimura cho. Yana kutoka kwa tarifa kuzwezi kwanguka. Mana nisha pata pakwegemea. Mnapendwa nasoko na vyojitekea. Kulka yako ya puba mweza kona ninyanyekea. Kukutendwa na kusikia kwenye bomba. Na tena na enjoy kara mpaka nataka kisha kara. Ani baga kutuwa mara tatu karara. Mpaka naugeswa na kanda karara. Mpaka kazena na injuri.
DJ James the youngest 0727010197.
Napenda kinipa akinipa mikanisho. Kama napigwa shoti akisakata mikanisho. Nakama penzi lake bahari kumuda nelea. Mana sasa maga nisha kufa mzoga. Nakama penzi melodikali mikuwa kendo burutani. Wala sidhanika katalivika kunikosa. Takuwa tarifako swezi kuanguka. Mana nisha pata pakwegemea. Mnapendwa nasoko na vyojitekea. Kulka yako ya puba mweza kona ninyanyeke. Kukutendwa na kusikia kwenye bomba. Na tena na enjoy karara. Mpaka nataka kishwa karara. Mpaka anipaga kutuwa mara tatu karara. Mpaka naugeswa na kanda karara. Mpaka
upendo wako umenifa.
It's Pink DJ's Entertainment.
Ni maradufu. Yeah, yeah. Uwepo wako umetawala. Nikiwa peke yangu sijakamilika. Hata mipango yangu inavurugika. Hakuna nezidi kwako mama. Kufu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora. Bila we misi wezi ngara. Hakuna tena zaidi yako mama. Kufu ya mapenzi yako bara. Umenifanya nijione bora. Bila we misi wezi ngara. No, no.
In case you don't know,
nitacheka nawe, nitacheza nawe, nitaimba nawe.
In case you don't know,
nitalinga nawe, nitakwenda nawe popote my baby.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitaimba nawe, nitakwenda nawe.
In case you don't know,
nitacheza nawe, nitalinga nawe.
In case you don't know.
Inaweza kuwa fresh kauna time twende mali out. Okay na chosho si mine neza kakwa couch. Ni try kuku impress hata smile baby angalau. Na tunatesa it down tunairun walai. Maheto na kesho aki try kubringu lover down. Usikuwe na pressure sit down let me run my mouth. Isikuogopeshe ki sound kama wedding vows. Tumie location ukam mali pia to lounge. Night iko special surround sound movie loud. Do be loud, see you loud at a bila party.
It's a party for two.
My mission is to always stay true. Live to see my dreams come true with you. I smell the wine on your breath. Then you turn around and whine by yourself for me. You got me trying to resist. I pay no mind to the rest. Nana kwangan make a mind, you're the best for me. You pretty bum look, now you make me love you. Now let me remind you, I'll tell you in case you don't know.
Baby, ni pemi mi too. Baby, ni pemi mi too. Bile vya vongoni. Mwenzi yo kwenye mapenzi. Nisha enyeka. Ifikishe mpaka juu. Mawinguni. Mwenzi yo kwenye mapenzi. Nisha enyeka. Kama kuro ni sina. Hata moyo ni sina. Chagua lingine sina. Kama nakufa chamizi kwena wewe. Hata nikwambie tu isiri ya moyo wangu. Hata nikificha mboni zitaniumbua. Hata nikuoneshe kina na upana mapenzi yangu. Na we wangu wa milele niwe wako ifunanya.
Tanzi mkachoro poka. Ile kutapata pa. Kama mufo maji mkakoro foka. Mkana chembe ukicha. Mikasa mapenzi na koro kocha. Simanzi kutwa kucha. Sijiwezi. Basi chonde chonde iwe mwichona. Usije nikatirina. Haya majera miuguze. Miuguze. Ile ata nikuambie tu. Isiri ya moyo wangu. Hata nikificha mboni zitaniumbua. Hata nikuoneshe kina na upana mapenzi yangu. Na we wangu wa milele nire wangu ifunanya.
Zangu mishe mishe, ntarudi nyumbani mapema. Unacho nipa bibe, sitoka nikumize. Na zira unazonipa, wewe. Napenda unavyokata na kunipa taratibu. Mini mgonjwa weni doktor unanitibu. Kikushika unamtazama unaonaibu. We tabibu
unanipa raha.
Unavyokata na kunipa taratibu. Mini mgonjwa weni doktor unanitibu. Kushika unatazama unaona hivi we tabibu.
Sijafanya visa mimi na wivu. Na moyo kaniumiza mimi na wivu. Na boka takutega mimi na wivu. Sitaki nile mbichi wa umbivu. Sijafanya visa mimi na wivu. Na moyo kaniumiza mimi na wivu. Na boka takutega mimi na wivu. Sitaki nile mbichi wa umbivu.
Yandi
Nimeshika ngoma mapenzi na kuna wewe na vinanda vya bobu vya bembeleza. Nisha goma kwingine kwa kunipewe. Umeniteka mazima nimelegeza. And everything I do for you is from my heart as you know. Na kila siku mimi napambana we upate me. Napenda unavyokata na kunipa taratibu. Mini mgonjwa weni doctor unanitibu. Kikushika unanitazama unaona aibu. We tabibu unanipa raha. Unavyokata na kunipa taratibu. Mini mgonjwa weni doctor unanitibu. Kikushika unanitazama unaona aibu. We tabibu.
Usijafanya visa mina wivu. Na moyo utaniumiza mina wivu. Unapokwata kuteka mina wivu. Saki nire mbichi wa umbivu. Usijafanya visa mina wivu.
Tell me where you are. Hey, baby, you tell me where you are. Asubuhi, uwanja wa mapenzi moyoni umechafuka ye. Na misitaki kufagia upendo wende. Ninajua yangu roho, nitoko nitoko asa ikipenda ye. Tumano kiwa tofauti baby, unanumiza ndani nani ye. Badu najuliza nikipi sijatimiza. Badu najuliza nikipi kinakumiza. Badu najuliza nikipi misijaweza baby. Najuliza nikipi sijatimiza. Najuliza nikipi kinakumiza. Najuliza nikipi misijaweza baby. Hey, tell me where you are. Hey, baby, tell me where you are. Changa changa ili mladi upendeze. Nikajibana bana mini sijikweze. Sikutaka kugombana mini kupoteze baby. Mladi niwe na wewe kibaya zaidi. Ulisema mpaka kifo mama tungelizikwa wote. Ila unanikatisha tamaa. Mimi sitaki wende. Najuliza nikipi sijatimiza. Najuliza nikipi kinakumiza. Najuliza nikipi misijaweza baby. Najuliza nikipi sijatimiza. Najuliza nikipi kinakumiza. Najuliza nikipi misijaweza baby.
Nikapata makosa yako yote. Nabonyeza na jiri. na usirudi yale yaloniumiza yakafanya mpaka nikaugu yale yaloniumiza yakafanya mpaka nikabungu yale yaloniumiza yakafanya mpaka nikaugu yale yaloniumiza Maya unakata eti mina tusiwe tusikubali penzi niwangeta Tuzimikia Na wekapata makosa yako yote Na bonyeza na diriti Mtajisumbu wa kuzumbuka kote Ila chunga usirudi Kaloni umiza Nakafanya mpaka nikabungu Kaloni umiza Nakafanya mpaka nikabungu
Kibaunisha sema Yote sababu nimezama Uzuri wako ndo nazidi nipa homa Hakia nani mimi takatia bima Misisiki Napata ra Nitasubiri mohani Nasihoni Baby kara Long time nimedata noe Wajua kwako mimi mtoto tu Majina laku nitachora tatu Ushani fit changu kiri ya Wajua baby vile I love you Wajua kwako mimi mtoto tu Na jina lako nitachora tatu Ushani fit changu kiri ya Wajua baby vile I love you
Baby nami Jina gani nisawa Kushana ni darling
Nitakupa dunia Uitawale mama we
hey, yeah.
Fona bahari yuma minaelea Nimejifia kwa kowe
hey, yeah.
Ukamilishe uzima wangu Ukamilishe na nyumba yangu Ukawe amani ya moyo wangu Milele yeah, yeah. Wajua kwako mimi mtoto tu Majina laku nitachora tatu Ushani ficha mkia tu Wajua baby vile I love you Wajua kwako mimi mtoto tu Na jina laku nitachora tatu Ushani fit changu kia tu Wajua baby vile I love you
Baby nami Jina gani nisawa Nikwetu nani darling Tell me Wako weka weta
Funga mwenyewe Watose wote sitopenda uchezewe Na kuthamini mimi Poni yangu ina jina lako wewe Ujela yangu nimejifunga mwenyewe Watose wote sitopenda uchezewe
Kupenda maradhi niko hoi tabani Na kama kutangaza na kupenda kosa nifungwe Kama kupenda maradhi niko hoi tabani Na kama kutangaza na kupenda kosa nifungwe Kama kupenda upofu misioni nasisigi Ndo maana natangaza na kupenda wewe mwisho kwa mie Sichepuki makona kona Na upona ni ukue Ukifika napona pona Na rangi yako black mina kuona white Wekifupi nyundo na kuona na munala Na kuona moto Mwepezi Japo chichi Chivonge Chichi Chivonge Chichi Chivonge Chichi Chivonge
Aminyama tu Akipita minyama he, Anatingisha minyama tu Vila kipita minyama he, Aminyama tu Akipita minyama he, Anatingisha minyama tu Vila kipita minyama he,
Minyama
Pink DJs Entertainment Like our Facebook fan page Pink DJs Entertainment
ushanikalia kwa juu kwenye kichwa, upo kwenye ubongo, hujanita naitika. Nasaka mkongo, ushanivunja na maguu kubanduka, labda kwa magongo. Oye jamin mama sita, oye ae. Basi tuame mazeze tende masaki, napata lawa mapunguzaga miguno. Oye ae, ukiungia nasi usizidishe mikuno. Oye ae, mweza kusili vichakali utamchanganya, changanya. Oh baby basi fanya. Hello, hello, ay, nipe kido, kido, utani uwa, ay. Hello, hello, ay, fanya kido, kido, ushani uwa, ay. Hello, hello, ay, nipe kido, kido, utani uwa, ay. Hello, hello, ay, fanya kido, kido, utani uwa, ay. Hello, hello.
Shorty bad, she got me high kama BTS to kiss. Nisipo mwona sekunde na miss. Najuliza menipa nini, kila story na yopiga yendo mada. Nangumbana tabiso akimdis, nakumia kwa moyo na his. Najuliza menipa nini, namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitakisare, hakuna kunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare, namkunja kabisa kama gambare. Nashinda kabisa sitakisare, hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
I belong to you, you belong to me baby. Do not do not do not do not do baby. Yeah yeah. I do
for you. Suma, suma, suma. Suma, suma, suma. Suma, suma, suma. Suma, suma.
Baby, please tell me once more what you like about the feeling. Honestly, I wanna show you I'm feeling you too. Let me take you to a nice place. Kuzimeta, nibutane punate. Utashanga, nikupe vitu vyote. Upazera, I'm caught up in you and I'm tempted to stay here. You're a pepe, nikikwana na zuba. A pepe, inapando na kicha.
Namkunja kabisa kama kambare.
Nashinda kabisa sitakisare.
Hakuna kunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitakisare. Hakuna kunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
You belong to me, I belong to you baby.
I do
You belong to me, I belong to you baby.
I do
Suma, suma, suma. Suma, suma, suma. Suma, suma, suma.
Kwa mwaka wa tano shapita, ila zimanishi nimeferi hani wangu we. Na kwa shani kwa mishaga matambeli, maswa ibu kibau ya shani kuta. Maka leo kupona yote heli mpezi wangu we. Natumshukuru Maulana, tunapumua, tunapumua. Chiamaji sawa, iliko toka sio nilipokuwa. Nivivi chenji vilo patikana, tutakula na tutatanua. Tone moja la lali dawa, uliko kikubwa chakukopua.
Ila siumba ya miguu mitatu bajaji nimenunua. Ilomba chumba kimoja zara zara nimeshabaua. Ila siumba ya miguu mitatu bajaji nimenunua. Ilomba chumba kimoja zara zara nimeshabaua. Funga na virango vyako na kungoje ya ma. Aga na jirani zako, afu nibebe miogo, nimeinisi. Funga na virago vyako, kakungoje ya mama. Niko steni ya. Aga na jirani zako, afu nibebe miogo, nimeinisi.
Let me give a shout out to my real fans and professional DJs.
naishia nikikumbuka nilivyo kwa chaga sidani sikuwa na budi kwenyeka kete mama tuta tuja kuvuna unanisikia nishazunguka sana kutafuta utajiri bado sijapata ila siomba ya miguu mitatu bajaji nimenunua ilomba chumba kimoja sala sala nimeshabaua ila siomba Kumi tatu bajaji nimenunua kiomba chumba kimoja sala sala nimeshapaua funga na virago vyangu na kungojea mama nikoseni agana jirani za alafu nibebe miogo nimeimisi funga na virago vyangu na kungojea mama nikoseni agana jirani za alafu nibebe miogo nimeimisi maisha sio kutafutana Mumba mungu hakosi hata chembe Nilipambana sana Hata na wewe mvumilie Kigumbwe imani Nilikuwekea
Baba
Kwanza kabisa thanks to the Lord
To the Lord
Uzuri wakoso waku download
Waku download
Unanishangaza kila siku misichoki Mwingine kama we misitaki Wewe ndo fimbo yangu baby Ongeza raha zaidi mami Nikuweke tu kabisa ndani Kwangu wendo burudani Wewe kiboko yangu baby Ongeza utamu zaidi mami Wewe tutu, baby Wewe I'll give you everything, yeah I'll give you everything I'll give you everything, darling I'll give you everything Nitafunga moyo wangu sitoki Funguwa ni kukabidhi we
I'll give you everything
Nitakupa muda wangu na noti Chuchutu na chotaka we
I'll give you everything
Ay, 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 ay Chocolatey, magnetic, romantic Jinsu livyo humble, baby, so sexy Wanivuta zaidi, kurudi nyumbani late Misitaki,
nyumbani late, misitaki
Sababu nina wivu moyoni, kiwa mbali
Nina wivu moyoni,
yeah Yo endo fimbo yangu, baby Ongeza raha zaidi, mami Nikuweke tu kabisa ndani Wangu wendo burudani Wewe kiboko yangu baby Ongeza utamu zaidi mami Kiwewe tutu baby Ni wewe I'll give you everything yeah. I'll give you everything I'll give you everything darling I'll give you everything Nitafunga moyo wangu sitoki Funguwa ni kukabidhi we
I'll give you everything
Nitakupa muda wangu na noti Chuchatu na chotaka we
I'll give you everything
Rocky on the beat, I get you.
They call me no talk, got Dingola, young am so hot. Man, I'm in me kuya na bapa. Mashallah, we ete watoto. Wanyonyonga kaliza kukata Nyumbani mini mechoka mavitu ya mama Nataka furumaye furumaye Nipate ndogo ndogo baridi mwanana Kama kuna nyama choma ufaya
Mapucho puchu puchu
Akikupa kwenye kona waya
Kuma pambile kulia usho
Uwawe 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 Uwawe
Maritini, kadida, na anataka pisi kama wema Japo kitu kama mkono mkono, hata kwenye giza ndo kulema Mama mama jishikirie, nabadilikia kilimani O mama mama nitirie, nyama tando na ukokoni Kama kuna nyama chono faya,
mapocho pocho pocho
Hakikupa kwenye kona kwaya,
kunyuma kwa mbele kulia kushoto
Uwe,
Kinoma, 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 kin kandanda we kagere kama mboga njegere kwenye ngoma za siri we segere na kama ndege tetere I like the way unavyochumaga tembele unanifunga na kengele kama kuku kaona mchele akili nani hama
hama
yo ni kama mazinga ombwe mbwe hizo mbwe mbwe mbwe
na mikone mbende mweza kuna teseka
hasa weka 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 hasa weka 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 nani
aya
hasa weka
Farigika hey, hey, hey. Baby girl come 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 Dijone nibe tajirika hey. Hey, hey, hey. I say baby what I want I teach you like a princess You're my number one Nakupenda kichize tupo toka zaman Inga watu po ize kwa pendi la thamana Tunaliwe kalize kama kifanya na pan What a bam bam What a bam bam What a bam bam hey. Bam bam biram fam Masini pende ni achana na kina nani Kama unataka hii ni kupinde na nahi Kamina zimika na body And the way amina funguwa na
Ukani buruda, ukani kokota, kwa kunishuruba papi. Ukanishambua kama karanga, ukalivalia kikwebo vanga, ukakitupia shimoni chanda. Siku wanadaku tunalala, hata nikitaba samu machozi yana mimi nika.
James. unapokwenda au kama bahari au basi nifunze kuogelea. Naonge kwa mchezo siwe kamari au kubeba maji kwenye tenga. Leo mbele yako nakula kiamu, wala mie sina mwingine tena wakufanya nicheke. Na kama chanda wano chema chakufikwa na pete, wala mie sioni mwingine tena wakufanya nicheke. Na kama chanda wano chema chakufikwa na pete.
Tell me now what you do for the love, what you do for the love. Give it up, give it up for the love.
Kwenye miba na chechemea for my woman, bahari ntaogelea for my woman. A real man care for the woman, anaweza kukosea kama human. Takufanyia changes, takupatia mapenzi, takutungia tenzi. Nikuimbie, nikusifie, ujisikie, uko na mie. Sogea nikuambie, siwezi acha kiti chako mtu wakalie. Siwezi vunja moyo wako, staki umie. Yes I do, I'm telling the truth. My heart and my love, all I give it to you.
Aka mama penzi safari, mikwako nshafika na mpokwenda. Au kama bahari, au basi nifunze kuogelea. Na unge kwa mchezo siwe kamari, au kubeba maji kwenye tenga. Leo mbele yako nakula kiapo, wala mie sina mwingine tena wakufanya nicheke. Na kama chanda wano chema chakufikwa na pete, wala mie sioni mwingine tena wakufanya nicheke. Kama chana wano chema chakufikwa na anjo.
4-8-4-4-0-7-2-7-0-1-9-7. Spokenda wewe ntampenda nani? Leo kazi sina, nina kazi nyumbani. Tapika hule wangu wandani. Na ndoto yangu uyatoe ya ndani mama. Twende jambiani au twende Serengeti mbugani. Oh baby ushoto mirimani, usijari kwa ni pesa kitu gani. Twende jambiani au twende Serengeti mbugani. Oh baby ushoto mirimani, usijari kwa ni pesa kitu gani.
Like our Facebook fan page, Pink DJs Entertainments.
Na acha mambo yote mana jisikia mfalme mjini. Na nipa vitu vingi ata sijue ni kufe nini. Tuna mali, tuna Mungu, na pia tunania. Tunaishi ndoto zetu, wakitu shuhudia. Na nifaa, mwenyoni umenika kama nini. Pale na jikwa jambiani au twende Serengeti mbugani. Oh baby ushoto mirimani, usijari kwa ni pesa kitu gani. Twende jambiani au twende Serengeti mbugani. Oh baby ushoto mirimani, usijari kwa ni pesa.
Madongo kafinyanga finyanga, yani kama umeshushwa ayo. Mongo vo bindaga bindaga, nikufale nisenda nani. Posh queen ni mobeto, weni zao la shamba gani. Mosh tanga kicheto, unavyo ngara mama kama rubi. Ukienda kama unaruti, niweke mwenzako mie. Nadata na mwendo mwendo, chotara manu katahuti. Uenda unambaya sudi, nileke mwenza kumie. Mpenda matendo satembea nione michetemo.
Singida Dodoma
nisimamia ukucha michetemo.
Nakoma
kata shuka chimama
kata,
kende shuka binda mkoy
kata.
Zungusha funga kibwebe nione.
Unyenye 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 unyenye.
bebe. Vile nimejipanga siwezi feri. Ajejeje. Stemu kwa kiganja nyonga mneli. Abembembe. Chaga kwa kitanda ziseme kweli. Ajejeje. Kama kanta vojo chola. Chola. Kwenye kuchapa bakora. Kora. Lazima tutie fora. Fora. Ajejeje. Kama kanta vojo chola. Chola. Kwenye kuchapa bakora. Kora. Lazima tutie fora. Fora. Mami. Hati no digidi, no doubt. So we giddy, no doubt. No digidi, no doubt. So we giddy.
Oh, nakamenda.
Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Clap, clap, Sagodika umba kapatia Hanado sanya navutia Sebule kwa chumba kajasia Ladha asale na natia Akitupia anapendeza Kama mdoi Lipsika mpakara Kama kachoi Mamadika ajatembezwa Palo kigoi Kama kumbuka mpakara Adichogoroi Kama samaki sangara Iyo mikogo Manyaku kama na wahona Mima choko wato mie Hakini tachi tachi Moyo unadundaga Unadundaga Hakisema sitaki Hakinu moyo unadundaga Unadundaga Ili wakuchukue Waneche maja Benzi watakachu Watakone mandinga matai Ili wakuzuzue Wajite waganga Benzi waligangu Ujasili sina wakufumilia na kumizwa Uwamoyo sina nikizama gina bagadina Kama samaki sangara Iyo mikogo Manyaku kama na wahona Mima choko wando mie Hakini tachi tachi Moyo unadundaga Unadundaga Hakisema sitaki Hakinu moyo unadundaga Unadundaga
Kido, kido, my pressure. Ikatie
karoti Kusage me rojo rojo Kujo rozi Shamaga noti Niki rutin kute socho Kunyonyo siye na sosi Unamutenga uweza miko Kogo koga Itumie uweza vyoni Ya matumizi ya nani tu Chukua yote yako Nakupa chukua yote yako Nakupa chukua yote yako Pesa chukua yote yako Ya matumizi ya nani tu
Anyanyinya Anyanyanya Anyanyinyanya Anyanyanya
DJ JT Youngest 0727 01 0197.